Ebyo nga tubitadde ku mabbali omuloodi w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, Engineer Ronald Nsubuga bali mwezi omwennyamivu olw'ekitongole kya NEMA ekizze kikola ebikwekweto naddala mu kumenya abantu nga beekwasa nti bali mu ntobazi, kyokka nga bano bwe batuuka okumenya bamenya bokka bambi abaavu era abankuseere, kyokka ne batuuka ku bagagga bazimbye ebizimbe ebinene ennyo mu mazzi ddala, n'abamu ne batuuka n'okuzimba mu nnyanja, bano ate ekitongole kino ekya NEMA ne kiremererwa okubakwatako. Bali mwezi ategeezezza nti botunuulira engeri ebikwekweto bino engeri gye bikolebwamu biringa ebizze okunyiga obunyiza omwana w'omuntu omusolo omwavu, kyokka abagagga ne basigala nga bo bayinaayina.
Abantu bagamba ne we bamenye ettaka lyabwe ebibanja byabwe ttaka lyabwe tetulina mu ntobazi, kati ani agenda okugira bakulembeze nga bakwataganye nati ne NEMA tetujja batumakingira entobazi zikomawa edda. NEMA yalina nga Atlas, yalina gazetted wetlands. Singa lwe bipapulira bizibwa otukire nti taliteka likola ki? Kikola. Kibata rule of law for unselective enforcement of the law. Kati buli wogezaako okusosolamu ebyama nebibaawo, naye oli mugagga wapakusole n'asigala nga ye abaddewo. N'omenya omunaku, that's injustice.
Bali mwezi era bw'ati alabudde gavumenti ku nsonga y'okumala gamenya abantu bano awatali okusooka kuteekateeka n'okulaba butya bagenda okubuddaabudibwa n'okuliyirirwa, ng'agamba kino kyandiviirako obumenyi bw'amateeka okweyongera.
Singa tetuyiiye engeri ya restoringamu bantu abo bisatu then ojja kwesanga nti obumenyi bw'amateeka bweyongera. Security webanga gavumenti esobola okuvaayo neyamba abanoonyi b'obubudamu, mbagambe tulina abanoonyi b'obubudamu 17 mu Kampala. Wale bazimbi de babwa ne sente abamu naye ate muna Uganda kasula omusolo lwaki omumenya?
Mu ngeri y'emu meya w'ekitundu ekya Lubaga Mawura Mberaze avuddeyo naye n'asaba gavumenti ku nsonga ng'eno, gavumenti ekolenga okwesooka okwetegereza wamwe era n'okusala amagezi bitya bw'egenda okuliyirira abantu bano kubanga bambi baakoseddwa nnyo ate nga abamu ku bo bamenyeddwa mu bukyamu.
Abantu baffe balina okuba involved, bameeya, bachairmani, abantu ffe nna bakulembeze nga tebanagenda kumenya safunye kubalwale naye nga bagenda okumenya abantu abo bano atubu yakulembeze kino ensonga eno bweti naye twategedde twakumajamu bayiye amaje poliisi mu kitundu ekyo ngamenya abantu baffe, so tukivumirira okulembeza ku respect.
So tulowooza nti munkole ennungamu y'akakiiko kano akanajja katunule kakole assessment kalabe oba bana bali affected basobole okulaba bakola ki nga bafuna okulirirwa okubasaanira.